singa bantwana bako. Uyasikhuthalela, uyandithuthuzela. Uyasikhuthalela, uyandithuthuzela.
Tela 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 moya ho ingwele. Tela 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 moya ho ingwele. Tela 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 moya ho ingwele. Tela 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 moya ho ingwele.
Yega itafula phambi kwesitazana
umsimelelo nentonga yakho sendithuthuzela. Umsimelelo nentonga yakho sendithuthuzela.
Ngamafutha kamoya, yeah.